ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
He ngai wea te motu hukihuki mai ra ki tā tātou whare kōrero manako he mātai whetū, mehemea ka tiaho mai ngā whetū a pōpō a te pō nei i te nui o te kapua. Hueno, mate aha i te kōrero whetū, mate aha i te miki whakārāra i ngā whakatau ki whakatau ā ki mō matariki. Ana ko tētahi, kōrero hei kōrero tanga mā māua ko taku manuhiri, ko hauhake tū. Ka tō matariki. Wenora kei a rangi mā tāmua, tō tātou tohunga kōkō rangi, maramataka Māori, e rangi, e mihi atu ana kia koe i tēnei wikihō.
Ai, kia ore hoa nā mihi nui kia koe o tira ki te hunga whakarongo mai.
Ei, tēnā tāua, ia tāua, o tira koe ia tēnei ko te tino wahanga nui o te tau mou, o tira mō tātou tauira, mō a tātou miki mō te motu whānui a rātou e kimi ana e hahau ana. Rapo e tāne, kimi hea e tāne, ngā kōrero o te mātauranga Māori ko koe, kai e tuhi ana i ngā pukapuka, e pōhi ana i ngā kōrero ki te pukamata, ki ngā pai āhua, tīhau, e rātu āhua, tanga e te rangatire rangi. Engari, kia kutai atu pea, kia āta wete tāue i tēnei tūmumo whakatau ki whakahuahua mai nā e koe i te rānei hauhake tū, ka tō matariki.
Ai, e kia ore hoa. Kua ki te au i etahi e kōrero ana mō te whakatau ki roto i te reo, ko te whakapākehatanga, ko te whakamaoritanga rānei o tēnei kōrero, ka mea ka tīmata ngā mahi hauhake i te wā e tō haere ana matariki. Engari, karau te tino whakaai whakamaoritanga i te mea katoa matariki i te marama o Haratua. Ia haki Haratua rānei ki etahi iwi ko te marama whakamutunga tērā o te tau Māori. Nō reira, kua tai te hōtoke, kua tai te takurua, etahi wāhi nei, kua hukapapa, kua tīmata te hukapapa. Nō reira, i mōhi o tātou tīpuna ka tino raruraru, mēnā ka hauhake koe i te wā e mātau ana, e makariri ana. Ana ka uru ko te mātau ki te kai, ka tere pirau. Nō reira, ko te tikanga o te tū i roto i tēnei kōrero hauhake tū, kua tū te hauhake. Ko te tū, ko te oti, kua mutu. Nō reira, ki taku nei mōhio, ko te tino kōrero nei, ka mutu, me mutu, tō mahi hauhake i mua i te hekenga o matariki me te rā i mua i te tainga mai o te takurua me ngā whakawhiu me te anuanu o takurua.
Tēnā koe, kei roto tāu i te hohonutanga o te anuanu me te mātautau e ngau ana o tāu niho e hoae makere mumu ana tāu i tēne o i ngā wiki kua mahu e i te kāwhiu o te rongo atu tāu i a haki hukapapa. E rongo ana e tai o tāu a kāinga i tēnei wā e hoa i te makariri i te māeke ki o tāu whanau o ngā puhi ko te kōpeke. Ai. Engari tērā etahi hua rākau e te rangatira e rangi, e matomato ana te tipu i tēnei wā, kei te titiro waho, e titiro waho atu anau ki tō, ki taku, ki ngā hua rākau aha kua no tau, no he mea tai mai no tau iwi, no mua, no ngā rautau tata ake nei, ngā hua ārani, me ngā rēmana, me ngā kreipi frūtu nei, he rere ke ake nei hua, engari, kei te e me ana koe ko ngā hua o te māra, ne?
Ko ngā hua o te māra me ngā rākau Māori, ngā tipu Māori tā koe kōrero nei, i te mea, tēnei whakatau ki nei, ki taku nei mōhio, i ahu mai i te ao Māori, mui te tainga mai o te Pākehā, nō reira kāre he rhubarb, kāre he mea nei, he reweti, he ārani, ko ngā mea pēnei te tōnapi, anā kā tipu i te makariri engari, ko te kūmara, ko te taro, me ngā rākau Māori kāri pērā, nō reira, ko te mahi i te wā o te raumati, o te rā, ko te tino wā, ko te ngahuru. Ko pautū te rangi te whetū i te rawa e tohu ana ki te tangata ki a tere, ki a kaha. Ko te mahi, he hauhake i te māra, he whakamaroke. Te nuinga o ngā kai, he mea nui te whakamaroke i te kai. I mua i tō meatanga ki te pātaka, ki te rua rānei, ki te kore ka pirau. Nō reira ka iri koe, mōhio koe hoa ngā mea o te tai tokerau, teitahi mahi nui te wā o tātou tīpuna i mua i te pauaka tio nei, ko te whakamaroke i te tuna, i te ika, hei kai mā rātou i te wā o te kore, i te wā o te hōtoke, nō reira ka kai i te mea kua whakamarokehia e
Ora.
Rātou hei kai. He whakamara hoki tētahi tino kai, mō hio tātou tīpuna a Toroi, he whakamara i roto i etahi ipu, i roto i etahi huahua, ko te manu i roto i te huahua, ko te tītī ana ki te mea kai te pērā tonu, me etahi o ngā whanaunga kai te kaitonu i te whakamara. Ka kia nei tēnei rā e hoa, he probiotic, he mea tino pai. Engari mai tēnei kai ki o tātou tīpuna neha. Te kai te mara, te kai te pirau.
Te kānga piro, pirau rānei, e rā mō kai. E tahi kai e te rangatira, he kai rokiroki tāu e kōrero nei. Nā, e maharanau ki tētahi o ki tōku pāpara. Ko tāna mahi he tanu i etahi o ngā kai mō ehea nei te roa mō ngā marama ehea nei no te marama tua ono hei tēnei wā ana kua hahu ake kua kāinga.
Ai kia pērā hoki te he mea nui te mīti tahu, anō reira ka tahu i te mīti, ka waiho ki te mōmona. Nā ka noho pērā mō tētahi wā roa e hoa. Ka hoki atu, ka hipa te toru, te whā, te rima marama, ka hoki atu ki te tiki i te mīti kai roto i te mōmona, i te ika kai roto i te mōmona, ko te ika kua whakamarokihia, ana ko etahi kararehe, ana kua tanumia, ki te one one, ka hoki ki te hahu, ki te hahu i te kai, hei kai mā rātou. I nā e nei, kai te ki te pāho o karei te tino pai, you know, me rau ati ki roto ki te pauaka tio. Ko ira te mahi, a tātou mahi tēnei wa, engari, he ora kai roto i tērā momo kai. Hana he whakakaha ake i tō puku. He reka hoki tō te kai mara, tō te kai pēnei te kaura mara. Te kānga, a pirau, te irā momo kai, he tino pai tonu ki etahi tāngata. Ahau nei, he pai etahi ki au, etahi, he tama pēnei te kaura mara i kai au i tērā kai, he tama.
E rere ana.
He hoa, tei te tētahi taha o taku whakapapa, he taha Pākehā, o reina taku pukaku, he pai te kānga pirau. Engari ko taku puku Pākehā e tahi waka, whakaro, he mate kai te haere.
He mate kai te haere. Anna, kia rere ai ngā piropiro. Nē koera hoki te tahi kōrero e te rangatira e rangi. Kia rere ai ngā piropiro. Ko te noho puku, e nā momo kōrero e te rangatira kōrero te mai.
E nei, mohio koe, he nui nā tikanga e hāngai ana ki te kai. Mohio tāu e hoa, he mea nui te kai, engari kāore te Māori whakaaro, ana he kai noi hoa, ka whakaaro te Māori ki te tangata mahi kai, ki ngā mahi, whakari te kai, ki te horai te kai, te hunga taka kai, he mana kai roto i tēnei mea te mahi kai. I mohio pai rātou ki moāhea tiki i tētahi momo kai te wā e momo nana. Me pēhea te whakari te kai, me pēhea te tunu i te kai, te whāngai ki te manuhiri, te whāngai ki te iwi, me te ora kai roto i te kai. Nō reira, e hoa e te koho ki tāu, i roto i ngā kōrero mo te noho puku, Me ngā mihi, koeira tētahi wāhanga o tō tātou reo, tēnō pai ki au, ko te mihi ki ngā ringa wera, ki ngā niho wera, me te a tāhu o te reo i te rāwā, i te mea mōhio te Māori he mana tō te kai, he mana hoki tō te tangata mahi kai. Ko te tahi mea nui, i roto i nei kōrero, i a tāu e kōrero nei, ko te whetū, me ngā whetū heri kai, koeira te kōrero, ko te Māori o te kai, o ngā kai nui, ko te Māori o te kūmara, i ahu mai i a whānui, tērā whetū, he te Māori o etahi kai, i ahu mai i a matariki, i a tautoru, i a whakāhunuku, i a whakāhurangi. Ko etahi o ngā whetū, he manu, he ika, he ahara nei, e tohu ana i te wā e tikana ki te mahi e rā kai. Ko ira e kia nei, ko ngā whetū heri kai mai. Nō reira, koe nei te tūhonotanga, e mohi o te Māori, arā te whetū, e tohu ana ki te ki te kaurawai Māori, ki te kēwai, nō reira, koe nei te wā tika ki te haere, ki te mahi, te rā mahino. E nei kōrero katoa e hoa, e kite nei te, i te whānuitanga o te whakaaro Māori mō ngā whetū o tira mō te kai.
Atāhua rau atu, e te rangatira e rangi e rekareka ana te waha i te rongo atu, hoi no rā, kia tāria atāua kōrero i konei mō tēnei wā e te rātira. Hei tōna wā, ka hoki mai anō tāu ki te pāpara hua o kai o kōrero. Tēnā rau atu koe.
Kia ore hoa, kei e waiwai ana te waha i ngā kōrero e hoa. Ko te mate, ko te waiwai pōaka no e ho, te kai tēnei kāinga i te pō nei. Oh. Te wā tōna ka noho tahi tāua te kai te, i, te, i te upoko o te tuna, o te māhunga ika rānei.
Noi.
Me etahi kai Māori, etahi kai
ngote.
Ngote ngote i ngā karu o te ika, o te māhunga ika e hoa, engari kā nui taku mihi ki a koe e hoa.
Ki a koe ngātahi, te rangatira e rangi, tēnā rau atu koe.